bafowethu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona iphimbo likaSigwelisa Utshwala lona lincane bafowethu kodwa-ke liyezwakala. Ngidlulisa okukhulu ukubonga ngendlela eninginiseke ngayo eninginikeze ngayo isapoti kwi-single track ebihloko esithi Amathanga. Ngiyanxusa futhi ngiphinde ngicele ukuthi ningisapote ngoba sengikhiphe i-full album ehloko esayo esithi u-X ongasurveki. U-X ongasurveki ihlokwe se-full album okuyiyona esikhona manje isiyatholakala. Bafowethu ngiyacela nje ukuthi niphinde ninginike i-support. Akukuningi engizokusho kodwa nje into engingayisho, umuntu ngabanye abantu izandla ziyagezana. Ngiyacela ingane zakwethu ninginike i-support. Ngiyabonga.